check. Mabepi mbuzi hawishi, ntakuvisha pete. Yamini, vicheche sina mpango na umeacha mapepe. Yamini, ntakutunza, ntakupamba umeremete. Yamini, mikwako sina ujanja, peche mpeche. Yamini,
pezi na mini, baby na mini, nakumba na mini.
Na club hata demsi tongozi. Nyamini, hata kulewa silewi na mogo pa mukozi. Nyamini, sitamani kuona ukili hata kufuta machozi. Nyamini, takukanda kanda, takunyosha masozi. Nyamini,
pezi na mini, baby na mini, nakumba na mini, please na mini. Nyamini,
jenga sana mulako pale posta wakipita wakuone.
Yamini,
kwenye show nitataja jina lako tu kwenye wivu wachome.
Yamini,
nakupenda baby.
Yamini,
kama uamini ni kuposti maybe.
Yamini,
pezi na mini, baby na mini, nakumba na mini, please na mini. Yamini,
kesi ya kufungwa, niporazwa nipeleke mini jela. Uta enjoy life bebe, japo kuwa hali yangu kabwela. Ukitaka nyimbo, takuimbia kikongo, so niwela. Sitotumia fimbo, kinkosea takuchapa na dera.
Pezi
na mini, baby na mini, nakumba na mini, please na mini. Niamini,
tamani kupe mimba, kichefu chefu nbaki nacho mwenyewe. Ama niele tanda imba, kuchinji mbuzi unielewe. Ah, please baby, please baby, please trust me.
Yummy.
Ah, please baby, please, ah, trust me.
Yummy.